Ningingizama yho vese ukuzikhanda oyoyoyo funi zayo sambe sobalanda.
We'll be right back.